Ibiche na byutse bimejere za muburyo imumi yavuwemo yavutsa imumi ku Yesu ko ivuwe mbese uwo mana yacu buyiki umusume gusa muzira enjaraza ategetse arahumuka bibigitangaza Ateirishuti barishima Wasimutelishi nyemu maragita vupa Washimu wawa mojijije Uwa ya chizaga ya mbubuzaga kwa vupa Uwa vaya mojijije Aliko ibishimo iyo vya waga vishi Makafuka Vizina Yesu na boba Yafuzeri mebusa ateje tigituro Razararara bajirana Abari bihe beba fite agahinda Abari rakaba Checheka Imundo zira fuzwa vose varishima Inguru ikwira vose Nabachu twa vose nitwizera azaza Azavuga rimwe tubabone Wasimbutse bishimye mu mbaraga itavugwa Washimu wo wamukijije Uwa ya chizaga ya mbubuzaga kufuga Uwa vaya mochishishe Haliko itishimo iyo vya waga kishi Bakafuga uwa iwe Mumbaraga lumbule seruta rondoreka Bakafugizina Yesu na kuma
Mumbaraga lumbule seruta
kavu gizina Yesu na.